I don't care, oh, 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 I don't care, oh. Kuvuma kwa jani, kumbe si uwezo wake jani, bali ni uwezo wa upepo ulio nyuma ya hilo jani. Jamani kumbe ninavyo kulaga, ninavyo tembeaga, ninavyo lalaga, ninavyo amkaga. Kumbe ninavyo wazaga, ninapofanikiwaga, maisha yangu ni kwa msaada. Walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu akaja akanipatia mwanga wa jua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifua chini kwa chini, nikajikuta nimetokea mbali. No. I don't care, oh, I don't care. Hata mabaya ya kija, nione mazuri mabaya, majaribu vitani, mimi mwana I don't care, oh, believe it. I don't care, oh. Yelele alinikuta maskani, nikiwa na stresi kichwani. Akasema nishakamata usukani. Tulia. Nami nikajikuta na imani ambayo sikuwahi kuidhani. Nikasema nisimame imani, kimani na Baba. Walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu akaja akanipatia mwanga wa jua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifua chini kwa chini, nikajikuta nimetokea mbali. No. I don't care, oh, I don't care. Hata mabaya ya kija, believe it. Nione mazuri mabaya, I don't care. Majaribu vitani, bado Mungu yuko nami. Yeah.